Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Don't open doors that you cannot close. Don't open wounds that you cannot heal. You see, sometimes we feel so broken to help people because when they come, they don't look for divine. They look for what of the flesh. You have to ignite your faith. When the word comes, take it and work on it. There is no place where God did a profound miracle without separating people. Even anointing itself is called separation. You can't be outstanding if you are standing with them. You must outstand to stand yourself. Unafikia viongozi wa nchi, rais wa nchi apendi kushabikia mpira, but he can't be everywhere. You can't be outstanding if you keep on standing with them. Until they have access to reach you out, to talk to you, it means you are on their level. Can never be ahead of them. It is your company. And the Bible says bad company corrupts good character. It's just a matter of time. The reason why nakemea haya, si kwamba tunajitetea mimi, I'm helping you. It's just a matter of time. They will corrupt your good character. It doesn't take too much time. They will turn your heart. You will be like them. And you know what will happen? You can never be outstanding anymore. Utakuwa ni mtu wa kawaida. Utakuwa unafanya ya kawaida. Miracles ulizoanza kuziona na kuzizoea, they will never be your lifestyle anymore. The only way ya kukataa si mdomoni kwanza, be outstanding. Haiwezekani Shadrach na Meshach na Abednego na Danieli wafanane na wale wengine because they decided never to go to the dinner. Hawakuingia dining because dining, it was the only place where they could talk. Who are you having lunch with? Who are you having dinner with? You have wrong company. Don't be surprised to be like them. Wanakuingizia mizigo yao. Maisha yao ya madeni yanakuwa kama ya kwako. Why? Because you have patronized their conversation. Bad conversation corrupts good character. Kama mazungumzo haya tunamzungumzia Yesu na neno lake, na yanatufanya sisi kuwa bora na kupata imani, mazungumzo mabaya yataharibu character njema. 2 Timothy chapter number 2. Wewe niwaonyeshe vitu vile tutengeneza sisi. Kwa sababu wewe unafikiri peke yako ndio uliwahi kusikia mambo mabaya kuhusu mchungaji wako. I heard my pastors too. But I decided what I want to become. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri sio haki. Alafu anasemaje? Wala hakuketi. Amesema mzungumza. He didn't participate. You should know what I don't participate. If you're not careful, wewe una dhambi. Biblia imeandika hivi, usishiriki dhambi za watu wengine. You shall receive the same cup. God find a way to warn you. Don't say amen. Say Lord have mercy on me. Ni wewe tu ndio unahisi tunafanya michezo. Kwa sababu gani umezoea kuchezewa? Si niwahi kumwambia mtu mmoja hivi? Yoyote anayeniwazia mimi baya, it tells you yeye angepewa nafasi ya kufanya hilo hapo. Angepewa nafasi ya kukaa kwenye nilipokaa mimi. This is what exactly angefanya. Because ana assume kwani kaa kwenye kisagara bigeze, itakuwaje fanya kweli? Anakueleza, some of us, we are not just people, we are God's system, and it is very hard to break systems. Timotheo wa pili sura ya pili
kuanzia mstari wa kwanza, bali wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu.
Uwe hodari katika neema. Kwa hiyo neema ipo, lakini ukiwa nyolonyolo neema haifanyi kazi.
Yes.
So fact ya kwamba una neema, it doesn't make you to be weak. English anasema hivi, you be strong in the grace.
Yes.
So fact that there is grace, usijibeleke kizembe zembe. Grace should never make you do stupidity. Guard yourself. What does the Bible says? Linda sana moyo wako. Can I tell you? Ears are the doors of the heart. Linda moyo wako. Lakini kabla matukio hayafika ndani ya moyo, yanatumia macho, yanapita kwenye masikio. So unaposema linda moyo wako, linda unachosikia, linda unachotazama. What you allow to go in your heart, yanaua nguvu ya Yesu Kristo. Yanaua Yesu ndani yako. Yanaua uwezo wake. Yesu yuko moyoni. Na yeye amekwambia yote yanawezekana. Kwa hiyo kuna vitu ukivisikia, tukikwambia utaweza kufanya hivi. Sasa Yesu mwenyewe. Be strong in the grace. Endelea baba.
Mstari wa pili. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi.
Be follower.
Hayo.
Mambo yale
uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Hayo uwakabidhi watu waaminifu. Watakaofaa kuwafundisha na wengine.
Kwa hiyo mambo hayo tuliyosikia kutoka kwa baba zetu waambiwi kila mtu. We only give people who are loyal.
Yes.
Faithful.
Ushiriki taabu pamoja nami. Kama askari mwema wa Kristo.
There. Endure taabu pamoja nami. If you're a true son, if you're a true daughter, endure taabu pamoja nami. Why? Because anaeleza faida ya kuendua taabu. Listen, nothing will happen to you. You can never enjoy the spoil of the war you didn't fight.
Yes.
You want to eat my spoil? And you were never present during my war? Come on. When you see me buying my wife a car, chill out, baby. You don't know the battles she has gone through. Aliwahi kusema siku moja Bishop Joseph at Gwajima. Akasema hivi. Mtu akilala, alafu ukampiga. Umemwonea, muamshe ajitetee. You cannot stand with anything. So, people cannot trust you. A lot of people wenye heshima zao, they would love to work with you. But they look at you and say, wait a minute. Do you know, tunavozidi kwenda? Naomba niwape taarifa. Maisha yatakuwa magumu kwa baadhi ya watu. Sijasema wote, kwa baadhi ya watu. Because now, wakubwa wote nchi hii. Kwa sababu ya tabia za Watanzania, every great man will hatataka tena kuassociate na watu ambao they have nothing to lose. Because sisi, tumewaumiza watu ambao tulitakiwa watushike mikono. So people now, you are trying to reach them. Asa, nisienka kujibu, ukasema na kutaka bure, kano umasikini wako. This is what is happening now. Inakuonyesha character za watu. Paulo anasemaje mambo haya huwafundisha watu waaminifu.
Yes.
It is character. Naomba nikwambie mimi, hautafika popote kama hauna good character. Machua, usichelewe kukua. Utoto unachosha. Na hakuna mtu yote anayefanya jambo la maana la msingi na mtoto. Watoto waolewi. Kimuoa mtoto unambaka. Na kubaka hapa sizungumzi tu viungo. Unaweza kuwa unabaka hata kwenye akili yako. Mtu anakutwisha jambo zito. Nini? Uko kichwani. Mevurugwa. Right now, no one wants to associate with anyone who doesn't have anything to lose. So, huyu hana cha kupoteza huyu. Kwa hiyo, maskini. The gap is getting bigger and bigger. So, poor people will always be poor and rich people will always be rich. Why? Because these people have failed to live with greatness. Anaposema endure hardship. Mi maisha magumu siyawezi. Bible says endure hardship. Learn to endure hardship. Mi mambo magumu. Learn to endure. Amesema endure. Watu walipata ahadi za Mungu. Anasema kwa nini? Kwa imani na uvumilivu. Vumilia. Hey mama magumu. Hey. Nani kakwambia inakuwanga mepesi? Walikwambia ni mepesi. Mimi nimewambia mtafika nchi ya ahadi. Kwamba kuna bahari ya Shamu, kwamba kuna nyoka njiani. I didn't tell you. Just hold the promise. Pamoja na ugumu, najua. Utanifikisha nchi ya ahadi. Yeah. Wewe ni mwaminifu, nitafika nchi ya ahadi. Sitaishia njiani, nitafika nchi ya ahadi. Pamoja na ugumu, najua Mungu wangu unaweza. Unaweza kunifikisha nchi ya ahadi. Hallelujah. Endure hardship. Na kumbe, kuendure hardship ni tabia ya askari wa Kristo. Anasema, like a soldier of Christ. Kwa kuwa ndani ya Kristo, doesn't mean you, there is no hardship. Whatever you are going through, if it is tough, that's the reason kuna kipengele kinaitwa prayer. Pray. When things are hard, pray. Because the Bible assured us, Mungu atafanya mlango wa kutokea. Hujauona omba, paka mlango utokee.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.